tshepile wena
are tsebe re tla go leboga
kana
tshiwana di tla go leboga kana are tsebe re tla go leboga
kana
papa re tshepile wena are tsebe re tla go leboga
kana
tshiwana di tla go leboga kana are tsebe re tla go leboga
kana
papa re tshepile wena
Save me.